kanandra imadanga oromia somale turban inder banking samo bakawana dadat kan umame jek amsif ho karikani sania desetau ethiopia ambassador united states bek saniru imayro la dise ango to biyetti wolin dubata kajrantau ambassador ich america haran michael remor finfinne ke sat kagege sanga fif debi sedel qabarat ipsaniru motumman ethiopia serra farashor orkesuma halen mitfaye demajiru united states in kan yaddes innumayu dimmana mota yadasani wala bumman ifsachu rankankai hidamani jiranis sirrit ilala mokkaqabu ambassador ich bek saniru bor biyesani keset kan kabajamu jalabudde ayana galata thanksgiving ambassador michael remorin sinfinet kan argam embassy america radubisun iskender freyu gabasa eg jalnetis
ethiopia ambassador united states michael renner gamasenun hoji egejal qabani as gafiv debero jalqabaf kenan kanan dimote addadaratti debi kenun ejenna motumma sani calqisani jiru bulchisanaanno somale foromea giddu takasmas bulchisanaanno birat walitti buinsa umma menu yaddessa jedani
Since I arrived in Ethiopia about 6 weeks ago, I've had many people, including many Ethiopians, tell me I've arrived at an interesting time for Ethiopia.
Torbanja dura egan Ethiopia sene as lamnuwan Ethiopia heddu dabalate namon heddun biyattif yero akkan rakisatayetti akkabuko natti manijiru. Akka sena Ethiopia ilalutti yero nakkan rakisan nituran innikun isankesa tokkakate retwaligalla.
Jeqama fokkara umamenu yaddesse jira kesuma innanno danga oromia somale raddite torbannen darbani moddo bratti kanta ejedan kanaf hala naga qabesa ta'en yaada siyasa qaban ibsun barbaachisa ta'u ubachis ne turre jedaniru kunis jedan hirira kara naga gaggesu motummanis kun akkatau ehamu okesa qaba nudis kan nijajjabesi na jedaniru gamlamen kana gochu qabu garu kuni do tokkotti danqame hokkari yokae gamlamen dubbi sailalani darbudan karana gan yaado ofiisu qajen famajiru akka ittideebian gafanna jedan hala yero amma jiru kan ilalen angote ethiopia wajjin dubbata akka jiran ifsani kanat gochu ittifufna jedaniru motumman ethiopia seera farashororka kara ittin hojira olchun qamota addaaddan qeqni dhiyaata akka ture ne yaadatama Jarmealen mirgadalana ma kasadarka addunyafi hogganonni siyasa serri kun mormi ummata ukkamsu fakkasumasi walabata ani yaada ifsachu ugguruf itti gargara ma jechudan motumma Ethiopia qeqaturan ambassador Renner kanarratti yaada kennanin
We do absolutely share these concerns. So we see a legitimate role for anti-terrorism fight and for legislation that supports
yaadat yaatan kana nutis ni deggera qabson farashor kaasi ser qabso kana deggeru qoda gari akkaban nuufgala hala wal fakkatan immo shorke summa fle listuma siyasa yokan yada siyasa qaban isechu giddu addadumma jiru bekun barbaachisada
karana gafi ijara ta enna monni yada sani irsan shorke sota akkan tane nuugala kanaf ser farashor ka isan kan ilallatu inta ujedan mirga siyasa qaban gargaramun karana gan yada sani ibsu wali walqabate kanneni dama yokan ammaida ke sajiran dimisani akagarit ilalamu kaqabu ta'u nutis infakata jedan motumman ethiopia sera farashoror ka kana sochi siyasa qabanesu hala fakkatu gargaramun rakkon ni hordofsisu akahubatu ifattiste dunfat ni jajjabe sinajedaniru foye insi argamuf carana kajiru nuttargama sana hordofne ojjechu qabna motumma wajjin addadumma yoqabannes isa addabaafanne wali wajjin kandeemu dandeenyu rattojjanna jedaniru paartii ethiopia bulchaa jiru paartiilee mormitu gidduutti mariin jaggeeffamu gaarii ta'u kan ibsan ambasaadaricha ameerika caalmaatti kanneen biroo kan hirmaachisu akka ta'u qabu dubbatan yeroo hamaa jedhame kun carraa gaarii ta'us mala kanaaf waan gaariin argamuu danda'u irratti hirmaannaa siyaasaa gargaaramuun barbaachisaadha kunis hegeree biyyattiif gaarii akka ta'u ni hubachiisnaa jedhanii jiran kutaa lammaffaa gaafiif deebii kana kan itti fufuuf jiru ta'u iskindir firee finfinneerraa gabaaseera